Olwekire nekyebikula ne wabaayo eddoboozi erigamba be banabaana bange abalonde bagenda kubalaga emiyaga ziwunge.
Ayoka, fix on Magina, real vibe.